Jo Galatia 6. Uwetena, kata ka oyud ng'ato rando katimo gimoro marach, to un ma uwuotho kuom roho nyaka utem mondo urie gi chuny mamuol. Kuritoru mondo un bende kik udonj e tem makamano. Kawru ting' mag jowadu, nikech kutimo kamano to uchopo chik mar Kristo. Ka ng'ato galo ni en gimoro, ka ok en gimoro, to owuondore owuon. To ng'ato ka ng'ato mondo non tije owuon, ma ok odewo gima ng'ato machielo setimo, ni mar ng'ato ka ng'ato nigi ting'ne owuon. Ber mondo ng'at ma ipuonjo wach Kristo okony japuonjne, kopogone gik mabeyo duto ma en go. Kik uwuondru, nikech ok unyal wuondo Nyasaye. To ng'euru ni ng'ato ka ng'ato nokamana gima ochuoyo. Ng'at ma ochuoyo kuom gombo mag ngima mar dhano, nokatho kuom ngima mar dhano, to ng'ama ochuoyo kuom roho, noka ngima mochwere kuom roho. Kuom mano, kik waol gi timo gik mabeyo, nikech ka ok wanyosore, to wanake ka ndalo gik. Emomiyo, kinde mora mora mwayude e thuolo, to ber mondo watim ji duto maber, to moloyo ni jogo ma owetewa kuom yie. Neuru kaka andikonu awuon gi nukta madongo dongo, jogo madwaro doko malong'o kapakore kuom tim ringruok, e joma temo chunou mondo oteru nyangu. To gitimo kamano mana ni mondo kik giyudi sand madi giyudo ka gilando wach msalap Kristo. To kata mana jogo moramo ni nyaka ter ji nyangu ok mak chik, to gidwaro ni mondo oteru nyangu mana ni mondo gipakre kuom gima otim e ringreu. Anto ok anyal pakora kuom gimoro mak mana kuom msalap Ruodhwa Yesu Kristo, mosemiyo piny ochalona ka gima ogure msalaba, kendo ma osemiyo an bende achalo ni piny ka ng'ama ogure msalaba. Kata ka oter ng'ato nyangu, kata ka ok oter, to mano ok gimoro, to gima dwarore en mana ni mondo ng'ato ochwe chwech manyien. Kwe gi ng'wono obed kod ji duto maluwo chikni, tiende ni jo Israel mar adier mar Nyasaye. Nyaka akawuono, kik ng'ato chak chanda, ni mar mbeli ma an go e ringra nyiso ni an misumba Yesu. Owetena, ng'wono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu. Amen.